Sometimes. kuba wasela uncedo lwakhe inzingo zifunele ube lapha zimingenyawo balahlekela abantwana bakho nothando iimfundiso zakho nokulungisa kwakho iinkokheli zilwele zihlalo emakhaya zizijwile nezikhalo amadoda anceda abafazi nabantwana anyana baziphethwa kwezilwanyana nantsi ingoma sicelela ngayo ubulisana nokutshintshana sicelela lomhlobo omthude nomnyama sikhusele imveko zingafi zingenatyala sisondeze sinekufitshi letarha lakho uthando lwakho lukuphisa bakho masithandane masisebenzisane masakhane sikhosane umsindo womana
and my thoughts run from my room so thick today, and her feet today. Don't want to fill my shoes as they gaze into the hands of routine. They breathe their last few words into the channels of sound that turn a human to gods, making them unassuming tenants in your daybreak dreams. In that minute they stole, you live a new routine.
You know. Thank you. Bye.